pole vinico ti la lila. Mara se vire te non anjana, don't feel alone. Ukweli na mbie, kama mimi na jidanganya toto na kon. Sorry na mbie, siliweza, kama nimba umetengeneza. Nishindwa sema kujieleza, moyo kupenda na kujitesa mwenyewe. Ama hisia zangu haziongei.
Thank you.